Yeah. Say record.
I told ya.
Shoot it up, shoot it
R&B.
On.
Let's go now.
Iko ndani ya club, iko na huyu dema na dakisha. Sela wanauliza nani anaitwa. Niko zangu yepi nimekausha. Jina Hanifa, alivyo mzuri anadatisha. Sela wanauliza nani anaitwa. Lakini mimi nimekausha. Kuanzia juu mpaka chini, huyu dema ana siri. Hiyo siri naijua mimi.
I told ya.
Wanajiuliza nini nampa. Toto mzuri nimemdatisha. Mini mekausha. Sina noma na mtoto wanifa. Si tunajirusha na vyo katika. Huyu mtoto wananidatisha.
Kuanzia juu mpaka chini, huyu demu wana siri. Hiyo siri naijua mimi. Wengi kawapika chini, ila sijui kwa nini, ila ye kanipenda mimi.
I told ya, let's go now.
Niko nae uyu dem, kokote aliko simfate. Niko nae uyu dem, nakupata dhari kona. Niko nae uyu dem, kokote aliko simfuse.
Miaka kama nane baby honey niko nae. Kila day na kwa mpya napenda kona na nae. Kisike harusi juwa na wana nae. So kicheche so mapepe wacha watoto azai. Chumoke out komesha masista du. Emu dhara we mwenye matavya yu. Kiwa na mimi Mr. Blue kila kitu ju. Inyimba kwa kabuso yeah karibu. Wanasema tupendani wengine washachana. Wakati tuko nyumbani tabia zinafanana. Kambali na kuna mekatiza kwa kita. Sindi tumbayo sijo cover me wana vicha. Kwanza takata Billy demo superstar. Mpaka home tabata wanajua na nifa. Subiri aje kifika nondoka nae. Pigeni mziki wazi wazi cheze nae. Hachani nami, siachani nae. Anapenda na nami, napenda na nae.
Come on, you're down. Oh, Bali night.